School FM.
It's 26 minutes after 8. School FM, connecting, informing and empowering students. Saza bukhoma sila iphendukane full service high school. Isikolo ke lesisezingeni ngempela liphezulu la emadadini esession 6 ekhulukazi ke kwisikolo samabanga aphezulu. Namhlanje usuku olukhulukazi ke la emhlabeni nje wonke jikelele njengoba kuthiwa ke iWorld Read Aloud Day. Usuku ugqugquzela ukufunda namhlanje ukuthi ke ukufunda is very important. Siphila isikhathini ke la uthola ukuthi abantu abaningi abasayihluphi ngokufunda sesaba nesikhathi ke sithathwe la ngempela into zama digital. But ke namhlanje ke kukhishiwe ke nomnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ngimzwile nje ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uNumzane ke ukwazi imshengu eveza nje ukuthi namhlanje losuku ngempela aligujwe ezikoleni ehlukahluka. Njengamanje kukhona kuthisha olayiduzo kwami ke uMiss Zikalala oseduzo kwami na uzongitshela abanzi ukuthi ke ngabe kuhamba Miss sikubingelela sikwamukele emsakazweni School FM.
Ngikubingelela nami msakazi ngiyajabula ukubana namhlanje.
Uyaphila?
Ngiyaphila kakhulu.
Ngicela nje usondele nje kancane ku-mic. Ungakhuluma ke ungabuyelela nje abalale emakhaya.
Ngiyabingelela abalale emakhaya emadadeni eNewcastle osizweni ezuka Newcastle nje yonke namaphethelo.
Yabona mema so yasakaza manje. So vele wasakaza. So kusho ukuthi vele fanele senze uhlelo libizwa ukuthi the teacher's corner where we'll be giving you as a teacher a platform to broadcast.
Hayi ngizohlala nami ngihlale nani.
Yeah. So ngayithula nje uMizikalala ukuthi ngabe uMizikalala la iphendukane engabe uteacher obhekelele iziphilo.
uMizikalala uteacher obhekelele isifundo sesingesi kwa grade 11 life orientation kwa grade 12.
So la we teaching ungene nini?
Ngingene ngonyaka ophelile ngiqala ukusebenza la iphendukane ngo-May. Ngonyaka ophelile 2019.
Ngiyakuzwa ukuthi uyayiteacher ufundisa English. So uyazi ukuthi ke ezinye izifundo lezo beyishaya kakhulukazi uyazi ukuthi thina njengabodaki nje ngapha esingisini kuba nzinyana. So nje ushuthi wena nje uphethe sona lesingisi.
Hey ngiphethe sona lesingisi ngiphethe lona lolu limi lale England.
So manje ke what motivated you because we know ukuthi there are many careers out there. Uthola ukuthi mhlambe ubusa sengaba unesi, ubusa sengaba udokotela la accountant but why did you choose ukuthi let me be a teacher?
Ngicabanga ukuthi okubalekile kakhulu ukuthinta impilo zabantwana. Abantwana bethu masibheka njengamanje eSouth Africa isimo ekusona. Abantwana bethu abahambi kahle, abenzi kahle. So okubalekile ukuthi bethole abantu abazobaguide, abantu abazobukela kubona, abantu abazoba ama role models. And uma ngabe ngisho njalo ngisho ukuthini na? Ngisho ukuthi i-education iyodwa ayimenzi noma ayimakhi umntwana but indlela umntwana akhiwe ngayo emenza umntwana abe umntwana ongcono. So ukuba uthisha kusho ukuthini na? Kusho ukuthi wena ulungele ukuthinta impilo zalabantwana, ulungele ukushintsha impilo zalabantwana zingabe isafana. Kunabantwana la sibonile ama results esikole angunyaka ophelile bemahle kakhulu. Kunabantwana abaningi abathole obachelor passes ukusho ukuthi impilo zabo emakhaya, isimo sabo emakhaya sizoshintsha. Ngani na? Through ukuthi sebethintiwe impilo zabo zithinta obani, zithinta othisha. So ngicabanga ukuthi iyona nto kakhulu ebalekile and as South Africa sifuna ukumove forward sizokwenza kanjani lokho? Sizokwenza ngokuthi sifundise abantwana ngendlela efanele.
Amazwi omnandi kakhulu awasho. So as a teacher we all know ukuthi kunabafundi ngempela usho ukuthi ke aba understand ngendlela efanayo ababambi ngokufana and if they are not from the same background indlela abafundise ngayo ifani. So how do you deal with abafundi? We know ukuthi mhlawumbe nawufunda utho abanye bakuthatha serious and kumele ukhuze lana. So wenza kanjani ukuthi umsebenzi wakho ube lula nanokuthi uunderstandeke ekugcineni produce ama results kubona abafundi?
Angiqale nje ngokusho ukuthi noma ngikuveze ngokusobala ukuthi iPhendukane is a full service high school. Kusho ukuthini lokho? Sinabantwana abafunda ngendlela ehlukene noma abayireceiver ngendlela ehlukahlukene icurriculum. Kanjani na? Uma ngabe sinomntwana eklasini, sine class nje ngizokwenza sibonelo elinabantwana abawu 30 phakathi. Lawo bantwana abawu 30 kumele sikunderstand ukuthi baqhamuka emakhaya ahlukene. Isimo sasemakhaya sihlukene, indlela abakhuliswa ngayo emakhaya futhi ayifani. So lezo zinto lezo ziyayithinta indlela abantwana abafunda ngayo esikoleni. Ama challenges akhona awakho ukuthi sinabantwana abawu 30 kunjalo, kulabantwana bangayamukeli kahle i content. Wenza kanjani ke njengothisha? Kunezinto esizibiza laphayana ngesingisi bathi i curriculum differentiation. Kusho ukuthini ke lapho? Ubheka izindlela ezizoba suitable for each and every student ukuze umntwana asizakale noma afunde ngendlela okufanele afunde ngayo.
So ke kulonyaka ikuphi ofuna ukufezekisa ukuthi njengoba nje kusuku namhlanje lwesihlanu kuFebruary and sibheke lapha yakutheni kuze kufike ifinali. So ikuphi lokho ofuna ukuthi by that time achievele as a teacher?
Okubalulekile kakhulu ukuphumelela kwabantwana. Engicabanga ukuthi njengabo othisha basephendukani ikona esikulelayo each and every day ukuthi abantwana bethu abaphumelele kahle futhi sijabule ngokwenza kahle kwabo kuma results. So ngikhuluma nje namhlanje kuumhla ka 5 kuNhlolanja ngithi isikole sasephendukani sizokwenza kahle once again this year, sibambisene sonke singothisha including myself ekutheni abantwana baphase kahle sifike la esifisa ukufika khona. Sikubekele phambili.
Sengiphetha nje isimo sakho sokusebenza njengoba uyasho nje ukuthi uqale last year, so isinjani isimo sakho sokusebenza lana, wamukeleke kanjani, kunjani nje, how's it environment, ihamba kanjani esikolweni?
Environment esephendukani environment edinga umuntu who's willing to learn, who's willing to develop as an individual, umuntu who's willing to work hard. Kuyasetshenzwa ephendukani, akudlalwa akulalwa, abantwana balali, othisha balali, ekuseni usufika. I get to work at 6 o'clock, sometimes 10 past 6, but kusuke kunothisha ephendukani, kusuke kunabantwana ephendukani abalindele ukufunda, othisha abalindele ukufundisa. So isikole esikhuthazayo, sikhuthaza abantwana, sikhuthaza othisha, if you want to grow as a person, ngingasho ukuthi indawo e-right ukuthi ube kuyona. Ngifike ngamukeleka kahle ngendlela eyisimangaliso, ngathola usizo njengothisha besafufusa ngaleso sikhathi. Ngifika ebuthisheleni ngithola support endlela eyisimangaliso, so I know ukuthi othisha bakulesikole banako ukusupportana, bayabasupporta futhi abantwana ngazo zonke indlela abantwana badinga ukusupporta ngakhona, bayasupporta futhi omunye nomunye. Ngiyabonga futhi ngiyakubonga kakhulu lokho kuza kwethu ukuthi isupport abanginikeze yona ngifika lana iyamangalisa kakhulu.
Amazwi akho okugcina ke nje ongawadlulisa kubazali nabafundi, siyazi ukuthi ke ngibhekise nje kubazali kakhulu njengoba kusaqala unyaka, the importance of supporting umntana wakho. Uyazi ukuthi abanye babuya la uthole ukuthi omunye uthi have homeworks, omunye uthi have to go and attend esikoleni, thotha abazali they don't understand some of the things ukuthi we are attenda njalo isikolo njalo isikolo. So ungathini amazwi nje okukhuthaza kubazali ukubona ukubaluleka nje ukuthi nasithe umntwana siyambiza siyamcela esikolweni, it's because of ukuthi umntwana simnike lento ukuze azokwazi ukuthi aphumelele.
Ngithanda ukuveza umsakazi ukuthi izolo siqalile nama road shows ephendukani with grade 8 and grade 9 parents, so namhlanje saqhubeka with grade 10 and grade 11, kusasa kuzobe ku grade 12. So ngifisa ukubakhuthaza abazali futhi ngigcizelele ukuthi kubaluleke kanjani ukuza kulama road shows, because ilana bathola yonke information, angeke uzithole kunesikhathi la umfundi wasephendukane ezothi kuwe kufanele ukuthi abe sesikoleni, isikole singazange sikhomunikate nawe lokho njengomzali. So kungaba ukuthi mhlambe njengomzali awufiki ezintweni zesikole, kunabazali abangazange izolo kuma meetings, siyakwazi lokho, and kunabazali mhlambe abayitshelile ukuthi kwanamhlanje abezi kuma road show nakusasa ngokunjalo. Kubalekile ke bazali emakhaya, ngithanda ukunqubuzela kakhulu ukuthi isupport yenu asiyilutho ngaphandle kwayo singothisha. So kubalulekile ukuthi kuqale emakhaya, isithi singise charity begins at home. Uma ngabe umntwana engasupportekile ekhaya kuzoba nzima ukuthi sigcwalise leso sikhala. So siyacela ukuthi abantwana nibasupporte, nifike kuma parents meeting, incwadi isikole siyayikhipha uma ngabe sibadinga abantwana, nibavumele abantwana ukuthi baye beze esikoleni ukuze egcineni ivision yesikole izophumelela.
Asibonga kakhulu ngesikhathi sakho, sithemba ukuthi sizosebenzisana kusukela nje manje kuya phambili.
Ngiyabonga kakhulu namsakazi, I'm looking forward to ukusebenzisana nawe nabalaleli emakhaya. Siyabonga.
Asibonga kakhulu. Sikhona ke la ephendukani Full Service High School eMadadeni Section 6 commemorating usuku olubizwa ukuthi ke World Read Aloud Day.
School FM, connecting, informing and empowering students.